shukuru Mungu. Neema mengi umetutendea, tushukuru sana, tushukuru sana.
Asante Bwana,
asante. Walofungwa kwa magonjwa tuliponya, asante. Tukushukuru Yesu
wetu,
asante. Tukushukuru Bwana, asante. Kumshukuru Mungu, tusiwe kama wale
tisa wasokwa na shukurani.
Tutende wapo mema, tujifunze kumshukuru Mungu. Mehema mengi unatutendea, tushukuru sana,
shukuru sana.
Asante
Bwana, asante. Walofungwa kwa magonjwa tuliponya,
asante
Bwana, asante. Tukushukuru Yesu.